This is an MUT Radio podcast.
Just to remind you, today we have Unonjabulo Zungu, a pioneer leader from Ncwadi, and whose tireless passion and unwavering commitment are driving forces behind the Simama Academy and Iseluleko Seto Foundation. She's here right now on MUT Radio to tell us more. Nonjabulo, how are you doing today?
I'm good, thanks. And how are you
doing? I'm also fine. Thank you so much for being part of the Interfaith Table today. So, Nonjabulo, ngiyathanda nje ukuhlaphe kungenzeka ukuthi kuchazeni ekuchazeni kwami akuphelelanga. Sicela nje ukuthi usitshele nje more about you.
Unonjabulo Zungu, as sengichazile, born and bred from Ncwadi emaqadini. Ngintokazi yaseNcwadi from the village. They call me a village girl.
Yes.
I'm also a part of a woman in business, SA.
Yes.
Eyonake ngisize kakhulu to grow. Engifundise okuningi. I'm a woman of God. They call me Messiah's favorite child because izinto zami nje
zihamba
ngendlela engafani neyamuntu.
Yes.
So I'm a founder and a CEO of Isimama Academy and Iseluleko Sethu Foundation.
Yes.
But right now, ngisa build the Isimama Academy. Then after Isimama Academy si buildekile, that's where I will concentrate to Iseluleko Sethu Foundation. Iseluleko Foundation ke it's a NPC, while Isimama Academy is a PTY. So ngidila nokufundisa abantwana. I'm a bachelor degree holder in education.
Yes.
So whatever I'm doing, it goes with my career.
It's permitted.
Yes, yes.
We praise.
And yes. But ke ngafuna nokuhlanganisa ukuthi okay, angithi mawufundisa izingane, you need to deal with them academics, you need to deal with them psychology. Then when I was further my study, then I chose the psychology of education. So bengiqeda nje honors yami ku psychology of education.
Yes, God is amazing.
Yes.
That is why they call you a favorite child.
Yebo. Abanye bangibiza ngentandokazi kaThixo.
Yes.
So Elshaddai is Paul Brett. So nje nginamagama amaningi angifavayo with uNkulunkulu.
Yes, we praise God for that because they see the fruit, right? So another thing that I wanted to know, ukuthi ke, when did you start mhlampe le ndaba ukuthi you know what I need ukuthi ke ngiqalise into kanjena? Waqala nini nje ukuthi uqambe isikole, uqalise isikole, and why did you choose the name Isimama?
Okay, isikole ke ngasiqala during the lockdown. This thing of ukuba uteacher yayikumina nje when I was young, because even nangamasicozi ngangihlezi ngizofundisa.
Okay.
Nganginalento futhi yokuthi ngibona othisha into abazenzayo esikoleni, ngithi ngoze ngibe mdala nami, ngibe nengane engiyithandayo, ngibona othisha ngendlela abatreat-a ngayo iy'ngane.
Yeah.
Kodwa ngokuhamba kwesikhathi ngabona ukuthi that was bad, ukuthi kube khona iy'ngane ey'treat-wayo if ume kahle kini or if uphila kahle othisha bazochema nawe bakuthande. Ngahamba ke ngobude bendlela ngakhula, ngashintsha ukuba uthisha ngathi ngifuna ukuba i-journalist. While ngangazi nokuthi ni journalist because ngikhulele emakhaya, so we were not exposed in English. Ngangithanda igama nje ngilizwa libe ngizeka kahle
journalist.
Ngingazi ngarealiza late ukuthi intatheli.
Okay.
So ngafunda ke ngaqhubeka ngitheme sisengise ngaqeda primary yami ngifunda emakhaya nje khona Ncwadi. Ngafunda eNtabende, ngaqeda khona matric wami, emva kwalokho ngiyanga esikoleni ngasebenza nje. But ngahamba nje ngilokho ngingena kuma career engingawazi, ngoba ngiphuma kaNesingi, ngiphuma kalogistics, but akuzange kuze kusebenze for mina.
Yeah, kungahlali nje ukuthi
kungahlali, but ngithe sengichoose education ngezwe nami ukuthi wow,
ngasendaweni.
Yes. So yeah. I started this Simama Academy when I was doing a second year. Ngayiqala kahle kahle As much as ngangi ngazi ukuthi I have passion for abantwana, besides nje iteaching, even nalangihlala khona abantwana bebefika kumina abanye even bexabane egcekeni bezoceba kumina ngiza ngithethe sometimes ukuthi why ningayi go report kubazali benu. Eh kusho ukuthi abantwana ke bevele bengithanda. So ngaqala ke the academy was lockdown because I heard abazali were complaining about ama homeworks and stuff and ngabona nami gap lapho.
Okay.
Ngagxuma ngahlala.
Yo.
I remember that day ngeqhamuka nale idea just wrote ku WhatsApp ukuthi ngiyasiza izingane on this and that.
Mm-hmm.
And abazali they were so interested.
Yes.
Ngathi ngisabayeki.
And then
hlala phezu kwabo lapho ngenza second year.
Mhm.
Eh angakazi noma ngizoqeda kodwa nje I was doing a second year ngaleso sikhathi.
But school is hectic and sino more ngathi ungafocusa kusona wawumanager kanjani?
Ngamanager mina what comes to ukumanager nje ngiyakwazi ukumanager because I'm a mother.
Okay.
I'm a granny ke futhi manje.
Cabanga. Okay.
Studying.
Yes.
This is a business ngalana. This is God naye unomona naye uthindisakhe isikhathi.
Exactly.
Kuningi nje what comes to multitasking ang number 1.
Yes.
Ngiyazazi ke when it comes to lap.
Mm-hmm.
So ngayiqala ke le academy ngangayibizile ngegama ngaleso sikhathi.
Okay.
Kwakuthi nje ngiyasiza abantwana then umqondo wami developer ukuthi no let me do this. Let me do this.
Okay.
So and the people ngendlela babe excited ngayo babe nama question ababe ngibuza wona ukuthi ke ne how wow ucabange kanjani lento.
Yeah, I was also like amazed ukuthi how did you come up with something so big?
Yes, ngayibona nami ukuthi wow.
Yeah.
Ngihlala phezu kwayo even though ngangichacha ngeke uze ukhole ukuthi ngangichacha 100 rand the whole week ngibafundisa ngekhathale 100 rand zonke izifundo. Abazali abazi imali nabazi business bangibuza ukuthi why ungachacha ngehour? Abazali kuze kube bona bangikhokhela extra abanye.
Because bayabona the difference.
Bayabona yes. Lapho ngamfundisela la ngihlala khona.
Mhm.
Ngingenayo indawo ngingenayo equipment I was using my knowledge I was using iphone yami.
Mhm. Your own equipment.
Yebo sometimes not even equipment from isikole but equipment yase university because ngesikhathi ufunda ngithi kuma tutorials na kuma kuba nalabo kufundisa khona ukuthi okay when you dealing with ingane engaka fanele usebenzise yipi language. So I was using that with e general knowledge yam.
Jesus Christ.
Yes.
And then kwahamba ngendlela.
So kwahamba nje kwahamba ngaphila and another thing engifisa nje ukuyikhotha ukuthi ngesikhathi uqala ibusiness or ngesikhathi ucabanga ukuqala ibusiness you don't need to have e bank account yakho loaded.
Yeah.
I remember the time I was retrenched from Woolworths.
Mm-hmm.
I didn't have anything. Even my fridge was empty.
Okay.
Because sasingasebenza singaholi.
Okay.
Sasilinda that money from Department of Ban.
Mm-hmm.
So ngayiqala I had nothing ngesikhathi ngiqala. But I have my phone, I have umqondo wami, I have my hands. Then I was using my hands to WhatsApp. Batshela abantu ukuthi ngenza ini.
Okay.
Then yabhuma. People were njabulo sayithanda lento umsebenzi weingane.
They supported it.
Yes, bayisupporta.
Because I see many kids like ama learners and alokuza participate khona kwi lokuza kwi academy so ngifuna ukwazi ukuthi mhlawumbe abanye are some of those owabasiza noma mhlawumbe wathola abasha along the way
like othisha or ebantwana
akithi wasuka ekuqaleni like ufundisa laba owabacha 200 rand per week so umbuzo wami ukuthi ke bakhona from lapho
engadonsa nabo to the point ukuthi I was teaching primary only.
Okay.
Because ngenze I Bachelor of Education Intermediate. So I Bachelor of Education Intermediate dealer ne primary.
Okay.
Njengamanje ngino grade 11 from 8 to grade.
some of them basuke nami
bebancane
and abazali bawo they were so comfortable ukuthi abantwana babo bafundiswa imini
uthola
ukuthi nemuntu saka grade 7 siyacela ngicela uqhubeke naye ka grade 8 ngiqhubeke ku add grade 8 ngicela uqhubeke naye ka grade 9 add grade 9
and then you had to hire more staff
yes I have vele manje staff because angikwazi ukufundisa ngedwa besides ku hire staff nokufundisa ngedwa i-business liyangidinga kunezinto beside isimama academy beside career beside passion enginayo i-business ihlanganisela izinto eziningi
okay
being passion with abantwana being qualified to be a teacher it doesn't mean ukuthi business lami lifanele lihambe so I need to attend trainings
okay
I need to have a growth from different people
mm-hmm.
so kunama training ngapha nangapha and manje sengikwi space where ngipick up we abantu uthotha ngiyafonela for a training ethize I was not aware
okay.
I didn't know ukuthi mhlambe abanye bangithatheke mhlambe kwesikhathi ngangiregister isenze ngakhohlwa but in terms of lafanele ngishiye umuntu academy business le operate ukuthi angikho fanele le operate
yes yes God is so amazing guys make sure that you partake the reason why ngimbizile la emsakazweni kunale tendency leyo ukuthi abazalwane futhi nje bafocus enkosini cha whereas kuthiwa ke siyakudla ifa lomhlaba so kubalekile kakhulu ukuthi nathi sibe well informed sikwazi ukuthi siunderstand futhi ukuthi ke nayo na ingcebo le idinga ukuthi ke nathi sisebenzise umqondo esiphuwe inkosi so it started as a Christian academy right and I wanted to know ukuthi why you chose Simama out of all names omunga nemisha ibusiness lakho ngalo
okay the Simama name
This
is my daughter's name.
Your first daughter.
Yes.
In fact, the only daughter.
Yes.
Okay. Yeah, ngiyakwazi isiqhamuka kude ne. Kungaze kuthiwe nginetiye bese sengichaza ukuthi ndane ngaqhamuka encwadi doing ama higher grades and then mina ngangise primary and sala sonke lapho and then from Ncwadi to Ntabende nami I also went there until get to an 80 gig ngibuye ngize this side so ke we thank God like mina I'm very excited ukuthi indaba engisuka kuyona ngihanjele namhlanje and there is a growth in intuthuko yabona so it means so much to me make sure that you WhatsApp us at 0681608832 if you want to know more about Simama Academy or you want to know more about uNonjabulo Zungu ukwazi ukuthi nawe ke uphatheke because ngokuzwa kwami kuthuthukisa nje ulwazi noma mhlawumbe umuntu yasuka nje from scratch azongena kuwena noma kusuke kuama extra classes
kahle kahle ama extra classes so inhloso yami because ngesikhathi sina sikola sikhulele emakhaya sifundela besinge abazali bethu bebengekho exposed to education so abanye babo they like it because abazali baba bayothisha nani but sina abazali bethu babengabona othisha but sifunda if ngingenze example nje with mina mina ngesikhathi ngiqeda umatric communication yami indlela yayilekha ngayo yayilekha kakhulu communication ngiyakhumbula my first job was a waitress at Cascade la khona khona belungu kuphela ngange struggleish ukucommunicator and even some of the staff they were making fun of ukuthi okay angikwazi ukucommunicator
okay.
I remember my first warning I didn't even know that was a warning
yeah.
but ngakhula
yeah.
And what I've realized education
Yes.
Education is not about being fluent in English.
Exactly.
Education is about the way you pass knowledge to abantwana and abantwana the way they receive knowledge.
Yes.
Because right now I'm teaching ingane from Epworth, ingane from Makerston. Those are fluent in English.
Yeah.
But it's teacher I mean with the same language engiphume ngayo lapha eNtabeni.
Yes.
Uthola
ukuthi they are growing.
Yes.
Developing,
and uthola ukuthi lezo ingane they are fluent in English but still they are struggling.
Yes.
Academics. So ikona kokunye ngikurealize ukuthi nje what comes with education.
You don't have to limit yourself to be ashamed.
Yebo.
You have to persevere nje ube nalokho nje ukukhuthazela. Also ukuthi ukwazi ukuthi uphumelelise iphupho lakho
And then it angsiza mina ngasikhula mhlawumbe nawe ngoba uzokuwitness lokho ngakhula ngiqine kakhulu
very so any day I was still young but I remember yes
yes into yangisiza ukuthi ngingabi that shy even people benza ama jokes ngami ngingazitholi ngikwigobolongo o ngikwishethe la ngisaba ukuphuma khona ngangiphuma khona kunjalo khona sebehlekisile ngami I remember there was a guy usandile owaye ngave ngisiza when they doing a vibe meeting at Spain ebuzu Mr. Bank there was a bunje lalingaveli ngihlupa kushuthi lalingcwasela nje ukuthi I was lutho lingibuza I remember even special sangaliso skhathi was a winter combo wayebuza mina every time ku vibe meeting ukuthi what is the winter combo but umsendwe engisiza usandile athi inhlanganisela yasebusika the winter combo even though English yami was bad but ngangwazi ama basic
yes
ngangazi ukuthi ihlanganisela combo winter ubusika abuze still ngitshe ukuthi sengiphendulela ukuthi what is in the winter combo umsenta ngitshele ngesizulu ngoba phela akasizwe isizulu athi sifuba senkukhu ngikhumbule ngithi chicken breast athi imbambo zengulube ngithi pork ribs engisiza nje kodwa ngimkhohlwa lo omlungu kodwa namhlanje ngifundisa ngifundisa mina even namandi fika amandi lapha e academy yami kufika amakhalati
yes we praise God ukuthi ke kubalekile kakhulu ukuthi unga discouragewa ngabantu I'm so proud like honestly I'm so proud the reason why I called her I was so amazed the whole family was so amazed ukuthi hayibo encwadi nathi incwadi ithuthuka and mangikhuluma naye the way I humble ngakhona wavumela phezulu and also appreciate the opportunity thank you so much for being part of the show today kakade saplan kodwa ngiyenzeki so ngibona iphethe izindonto ezithu mhlebe khona ungachaza within this 2 minutes ngazo the certificate and also the award
okay angazi noma ngizoqala ngasiphi noma ngizoqala nge this one ngayithola ka AKATS so yeah. I was selected from the church ukuthi ngiyomela teaching Sunday school so angibazi noma babengichoza through career yami noma bengibona ngendlela
engipassion
ngayo kuwasa abantwana ngoba even at my church nje I love ingane kakhulu nasi ingane futhi siyangithanda
yes
so ngiyacabanga ukuthi bangichoose because of that but ngathola certificate ke
as you can see
this is a certificate la sani eso teacher ini usandi school ngasithola from AKATS and I have e awards from women in business
yes
this is award from women in business about the growth yami ngayo isimama academy engize ngayo lana
yes
so ngayo women in business bekade nje ngihamba nabo kwijeni yabo indlela sengikhule ngayo nendlela babonile ukuthi esengikhule ngayo and I was not expecting this award that was i graduation women in business graduation and a conference being on class 5 December I was so shocked when they called my name when they called Simama Academy ukuthi nayo ibiphat because ngokujudge kwezinto ngangingayiboni ukuthi kushuthi how sengihambe kangaka ngiyibona still but bona babona ukuthi njengamanje lona usehambe to the point yokuthi le usefanele ithole award
we praise God You praise God ngiyafakazela indidi ukuthi uNkulunkulu akawadla amandla omuntu and also uNkulunkulu ihlo lakhe liyabona iJulene so kukona konke siyambonga uNkulunkulu simphaka masimngcolisa at all times I started as isimama Christian Academy but because ke of ke izimo ke zokuthi ke wonke umuntu ufuna abe accommodated kwabiza ukuthi egcise kuyisimama kuphela And what I knew about you ukuthi ke awunayo kuphela leli gama isimama hlezi lingithinta nje ngithi I so wish ukuthi ngaba usimama Knowing ukuthi you have got two children so umbuzo wami ukuthi ke lo munye akabanga nesikhwele mhlawumbe ukuthi ahlalahlala kubuze ukuthi mama why ukhetha usimama mina yini ezo presenter uzozo noma ezo presenter mina as also your child
Okay, his name is Seluleko, the second born. Hey, we had a fight. Huge fight why I was choosing Ngusimama. And he asked me, Ma, why are you choosing Ngusimama? And ngamphendula ngathi Simama says all. wanga understand ukuthi ngichaza ukuthini wathi bekufanele ukuthi usimaselwe ngoba yena igama lakho seluleko noma usi wazama nje ukuhlanganisa into engayabona ukuthi usho sayihlangani ngazama badla ngapaquza kumchazela kodwa still wanga understand then I had to because khona la engangithi ngifuna ukufaka khona ifunding only find out ukuthi lapho abamfundi umuntu oyiPTY kwathiwa I had to open another one.
Okay.
Ngiqhuma ngahlala nkosi yami ngathi seluleko sethu foundation. Wajabula ke naye sengiliphethe igama lakhe ukuthi seluleko sethu foundation.
Kanti
waphinde futhi kwaba nenkingi ukuthi awuma seluleko foundation isithule nje simama this is simama this. Ngamchazela ukuthi simama academy simama I acting ngokuthi uchaze at says all I want my academy to be successful and academy yami will be successful whether there's people abangathandi ukuthi be successful whether there's challenges but already is successful according to where I come from because sometimes even if I'm praying ngiye kuvuke lomhlabeleli ukuthi namhla nkosi ngiyamangala uma ngibheke emuva ukuba wena uNkulunkulu wawongekho ngabe ngafela endleleni because along the way there were people vele abangidiscourageayo there were ama challenges khona lana kwibusiness ubone kahle ukuthi I'm not going I remember the time I was non-compliant ka SARS. I didn't even know ukuthi uSARS kufanele submit kanjani. So kwangiphoqa ukuthi fanele ngithole accountant. Ngacina sengiyithola accountant kwayona ke ngicathulisayo ngoba even ibusiness nami didn't have even a business account. So nje I was blank and njengoba ngitshela ukuthi another thing i woman in business ingibuildile woman in business ngakhula yangicathulisa from the scratch.
Yes.
Ngoba khona da La ngajoyina 2024 but ngangoma ngeke ngithi I was get irritated nje when they sending message non-stop and there was a lady CEO of Women in Business Nompilo Gumede she was always talking we group and I was like this lady always talks the other day I was like let me call this lady I call this lady ngamtshela ukuthi ngifisa ukuba iphathi ngifisa bangicathulise yakhumbula kwakuzoba ne-event eyayise Hillcrest wathi angize kuleyo event ngathi okay but angiyanga 2025 then I jump ngaattenda i-breakfast event then ngamitha abanye o-business women ngamitha naye ngaqala lapho isimama academy mengakutshela nje i-growth ikhule kakhulu ngo-2025 unga networker with other women the successful one wangicathulisa ngacathula nje
kwahambeka
ngahambeka manje ngiyabona ukuthi ngiyapi
yes
even ngithola ama challenges ngiyazi ukuthi how to overcome ama challenges business wise ngiyazi ngimemeza bani on top of everything even ngabamemeza ngiyazi kuseqaleni fanele umemeze uNkulunkulu ukuthi inkosi manje ngilana
ngenze
njani ucela iguidance even from God
thank you so much there was uNonjabulo Zungu all the way from Pietermaritzburg nayoga isimama academy nesiluleko foundation okungama gamake abantana abantana bake so we praise the Lord for that sibona nje obuhle buka Christu kaNkuluNkulu sibona nje uthando phezwe kwempilo yakhe andike si encourage nje kakhulu ukuthi ke singabazalwane kubalekile kakhulu ukuthi nathi sibe nakho lokho ukuthi ke uNkuluNkulu usithanda ke si active simdumisa uNkulunkulu simazise endleleni zonke ebese ke singasonga izandla kodwa ke lokho asinikeze kona kube ikona ke esikwenzayo in the name of the Almighty Lord Jesus Christ. So there will be the final word from uNonjabulo Zungu and then sasake izwi likaNkulunkulu ke na kanjani after that. So I'm giving it back to you uNonjabulo for the final word.
Okay, towards abazali or just everyone.
Okhona nje in your heart ungafisa nje ukuthi ukuplante as the final word.
Okay, before the final word bengifisa nje ukuveza nje like our core values about isimama academy education to education because konke lokho kunyama I have like few core values but the main one is education because lawa manyalandelayo because respect you educate them that's under education, discipline, care for children, the way we treat abantwana with care, with patience, and with understanding. We need to understand each and every child okhona academy. Because you need to build them, you need to confidence, stand for themselves. Then excellency and then my hard works.
Okay.
In order to succeed.
Yes, thank you so much.
And they must look after abantwana babo in academics and in psychology.
Okay.
Because abanye abantwana they psychological affected. Bazal bengazi only find out ukuthi ukuthole wena ukuthi umntwana udila nale nkinga, so uma bengabheka lezo zinto nje bangakwazi. That's why I decided to host Wellness Day mhla ka 21 March in the Wellness Mama Academy Wellness Day ezobe ise Peter Maritzburg Library Besahead ngo 10 o'clock. So abazali 250, abantwana it's 200. There will be ama speakers and a few from honesty, psychology educators, people from the bank. We sizobe sinomuntu from even SABC. It's so lucky because that person is someone from Encwadi. Was working for Intokozo FM. Then now she's working for SABC.
Okay, we thank God for that. So make sure you see guys in Niaya. No manje ngithi bazalwane ukuthi yabona ukujwayela kakho. So bazalwane, make sure you see nani abantwana benu bayithola yonke imfanelo abazidingayo as abantwana babazalwane. So thank you so much Nonjabulo, thank you so much. The final word mhlampe ke nje ukusho ukuthi ke kumlalela de kulalela uthi mina ngiyamthanda, ngimthandile, ngiyaqala kumlalela ngiyamthanda nje engathi nje angasho something nje kumina ezohlala nje mhlampe iviki lonke iphi nje mhlampe ungayisho kumuntu osho kanjalo kuyena.
Okay, kumuntu othe nje wangilalela into engingayisho especially njengathi ngingadila ne-youth, ukuthi do not wait for i-opportunity ize kuwena.
Yes.
You must go outside and look for opportunity. If ungifuna or ungasakwazanga ukungithola lana, uzongithola ku
0814 747 2463.
I have a Facebook page, Simama Academy. And go TikTok, I'm Teacher Mazungu at Academy 83. Uzongithola ke lapho.
Yes.
Yes.
Thank you so much.
You're listening. This is an MUT Radio podcast.